ubethele kanjani la nyanga yami wokashona umntana ningazilele lutho ubethele kanjani la nyanga yami wokashona umntana ningazilele lutho ubethele kanjani nawe phobela wami wokashona umntana ningazilele lutho Ivuke senine nje phele bale emva kwaloko kwaqhuma umntana milumbu ivuke senine nje phele bale emva kwaloko kwaqhuma umntana milumbu Inenani tumzimba wonke Ukushukuthi bebenzama mina Inenani tumzimba wonke Ukushukuthi bebenzama mina Ubethele kanjani na nyanga yami Wokwashona umntana ningazilele lutho
Yeah.